bop my neck.
Puppy Nation. Baby, come over. Me wanna talk to you right now. Baby, pull over. There's nobody home right now. They call me Casanova. Me wanna make love to you right now. Right now. Right now. Nataka uje, uje peke yako. Na tena usije na mashoga zako. Ninataka tuwe wawili, kimapenzi tusafiri, mimi na we. Nataka ujue mimi ni mali yako. Tena utambue kwangu uko peke yako. Hata waniwe wanipe nichague. You are the love of my life. Oh, na, na, na.
Misiko sawa. Misiko sawa. Misiko sawa. Joni pedawa. Joni pedawa.
Misina pa. Sina mabawa. Girl, you are the reason I found love. You're my everything. Every song that I sing, baby, you are the one. Nataka ujue mimi ni mali yako. Tena utambue kwangu uko peke yako. Hata waniwe wanipe nichague. You are the love of my life. Oh, na, na, na.
Misiko sawa. Misiko sawa.
Misiko sawa.